amekuwa pilipili na ala nikidondokwa. Sikudhani kuwa utaja kunitenda hivi. Oh my lover, hata siamini na tulivyopendana. Now it's over. Baby, baby, weke thokile tuogi. Lady, ngetna tuogi. Kwa kuno donga manye jaerana. Ilal, ilal, ina ni moraga oberana. Agobi nindu kuta jaerana. Ilal, ilal, inye mara osiepna. Vile nilikupenda siku dhanu taja niaga. Ulichotaka nilikupa baby. Ulichosema nilitenda kwa alizote kukuridisha. Siku jota janitema lady. Ati mango koro idichera. Ati mango and you are meant for me. Ati mango aunge nindo jera. Ati mango katatie mori.